Așa. Baby, I feel you. I think you feel me too. Baby, I feel you. I think you feel me too.
Okay. Okay. The first day we literally meet. The question promise vile. Tuta deal. Vile shamba yetu tutakuwa tukitil. Cause her love ilikuwa ishani kill. Nika promise each day ni funny tunafika cha chill. I say mistari kui imeshika. Alikuwa amenibamba nikabambika. Mistari za kwangu nilikuwa tu nikimwandikia. Alikuwa mzuri na kasikia.
Yeah, baby, you, baby, you know that I feel you, feel you, I feel you, I feel you, I feel you.
Okay. Walisema ulikuwa mrembo, sio siri. You are so able, miss kuringa. Nilikuwa nakupenda, nikautupia ujinga mbali. Cause vile nilikumita ikuwa kajali. God Rabana Jalali ndio likuwa shapanga hii hali. Nika make promise, takutafutia mali. Na tukitaka Ferrari ya magari, nitakupea. Wachana wengine tu waseme umbea. Cause baby I feel you.
Baby I feel you. Baby I feel you. Baby I feel you.
Okay. Walicheka tujuzi ati nilikuwa mimi msoto. Nilikuwa life ya mateso kwa ghetto. Ukikosa lazima mada kupige ngoto. Tukiba foto lazima tujifiche tu. Cheki mwili wangu vile njitia tatundu nipende. Ukelewa na ukunderstand my feelings. Thanks for that. When you maintempt car will pull. Takuleta ready number plate ka Octo before. Tende bondo ka Omolo.